Once again, check it, see who let Timber drop the man.
Kwenye party hili tunaruka ikifika kesho kibati.
Wanalamba lamba koni watoto wa mama. Nikipita wanioni wote wanainama.
Hatuna maneno. Hatuna kokora kama nago. Hatuna maneno. Hatuna kokora lala kono. Hatutaki kulala tutaka tupate.
Sio.
Batahari mchana naliwa usiku.
Shikaki unaucheze.
Money, cash money, enjoy to the channel. Don't a bomb, do a body at home. Come on, cool down, wait. Shiriko.
Bye.